jaleta ejenu kan ehuoyi ase kwa even volo kan ehuoyi sino lugo ko siluoyi ekwani nyaka nyiniti uda kwemenso imana chime uge
mamselibe
umwebili wabioyi imana dunga vokanase mnuno kuozo mwanem ekwani nyaka nyiniti akumwa vabiozo ukuozo nyaka nyinem ose kwivonye na haluka nyajeli ona taliti egu ibode ode njinjin nana tomo Wakwa ibo na juma juju Otu si eti egu mkina Ima nike na lono mwaka Ilu si eko wandowe Onye mula muna bi uwaza Mwa nebui Ude lude wano muka meme Ude lude bala tule
Mamselibe
Ude lude bala tule
Mamselibe
Ude lude bala tule
Mamselibe
Ude lude nelwe niko
se Mamselibe
Ne ude muna hui Ima kwa na chimu neme ibe inuwe kwenu Biale na chimu neme ma inuwe kwenu Woku ego nyaka nyinefu Nena nuke kunara Amale munga mema abego Amale munga mema abego Aku ego nyaka munefu Nsinu ne ike nide Uchi munyaka mujete Woku ego kamunefu Wano wite buwa joiva Gesi ona basi kanase Wita joka Even na buka mune Kuru geleke Wita gemeki Nuva mwabwane Wita gemeki Weti ife denjo Asikwe kwebu mwamoke Wabu nipatiku Wanyo bona gachofa ilugi Wandi ilo gachofa ilugi Wandi dimwa gachofa ilugi Gaisi amatveli gimpu Ida utu wami juwa nyobu aso Abadego Echila fine boy Abadego Mwana jetu vego Aka jaja nyawa kejeli Ida otu kwa miju Webi lois Webi lois Ika kolo lovo Mwa kemo tika Kolo kakiko Akiko nyaka mnuji abya Ina nusi kwa ijenu Imana chime uge
Mamselibe
Uda wende so Gekwa ninyaka njiete Nekute mwona kwoi Ode njinji nene temo Mbose njele kuna nabo Wase kwante jabo kansiana Wekuta nune ya kwikolo Kwa nabo we uda mwewe Aka neku kane kwima kwa vana po pia po mwevo po Mwetu vive nesu kwa sena vana po naso mwanyi aso Mwenina naso mwanyi aso Mbuja soya so koji awa Oye mwanyi apulo kwa nungofu onye Kaisi na mpanyo mweve Nsikolo vya jetu vego Mwane jetu vego Nichu dego udegi edeluge Numu mwanyi dakale galu Osoki jokwa njongwa monke Udelude kwa numu kameme Udelude bala tule
Mamselibe
Udelude bala tule
Mamselibe
Udelude bala tule
Mamselibe
Udelude bala tule
Mamselibe
aka n'iwu ego bụ mma nwoke ị na-eme enyi ọkwala ụdị enyi na-eme ọ bụkwa enyi ga-elite ife ọ bụ ka e weje ka elie avụga isetive akị ma avụ nwaanyị batama ngwongwo nsụkwa avụga isetive akị ma avụ nwaanyị batama ngwongwo ịmụkwa n'ụmụ obiri igbe abịa onye njinji nnenete mmọnwụ mbọsị anyị jelụ n'ụlọ nkwụ wee luwe n'ụlọ nkwụ onye na-ele nkwụ wee nyebe anyị mmanya nwee mmepe n'ọda nkwụ ma ị gaghị ebido iti mkpu ọsị na-aga n'ele ife na-aga na-enwu nkwụ njụ onyi na-egotekwa ma ncha mmanya awụfu na-egbugbu ajọ ogbugbu nwanne n'ụmụ obili igba abịa nwekwa n'ụmụ obili igba abịa ode njinji nneta nwụli nwekwa n'ụmụ obili igba abịa ga-ekwu ụmụ obili igba abịa nwekwa n'ụmụ obili igba abịa agụ nwaba abịa ọzọ n'elu n'elu na-egosi ebe ụda egbe ndị nsọ ịmanachi na-ewute
bamselibe
ụda egbe ndị nsọ ịmanachi na-ewute
bamselibe
unu abụgo gwa ndị mbụ vana balo bili ibu mba anana bala agụ mba nwanna di ya bala agụ mba ịbalụ ya mba onwe gị ka ị na-ekwu nsịrị ụda ihe n'ide udegwa n'ụmụ ka mmeme ịpụta n'ụlọ akwụkwọ yunivasiti ka na-ekwu isi ka ịchọba dịrị mma kemụtị ka ngwa gị okwu esi okwu nya ka mmụ na-ekwu nwanna bụ na ibute mma otu ọ na-ege anya ọ dị ya ka iji ego ọ na-elu oge anya ọ dị ya ka iji ego ọ ga-akpọ gị suwiti ịza kpokwuo gị ma ibibi ịza tuo gị yori ego n'oge ego na-elu onye anya ego gị ka ọ na-achọ ịnụrụ ka mmụọ na-ekwu okwu ụdị njinji nnenete mmụọ amalize 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 na gaizi na chazi aja anya ịnụkwa na gaizi na chazi aja anya nwanne chakwa nke isi ga-ebu okolo gachakwa nke isi ga-ebu maka ogo ndị aka anyị na-ekwu oyi si na gaghị akwụ n'uche ikelụ ụwa enugogo
ihe
ngiliwa gaghị akwụ n'uche ikelụ ụwa enugogo
ihe
ịma na gaghị akwụ n'uche ikelụ ụwa enugogo
ihe
ịma na gaghị akwụ n'uche ikelụ ụwa enugogo
ihe
ịma na ụdị eri ike na ndịru ga-enugogo
ihe
egwu onye nya ka nri aba mmegbute mmọnwụ na-akwụ oyi akụ nwa afọ mmụọ ka na-ebeli nu njelita eje enu olimo ka na-ebe
mụra chibelele ka na-ebe
njelita eje enu olimo ka na-ebe
mụra chibelele ka na-ebe
njelita eje enu olimo ka na-ebe
mụra chibelele ka na-ebe
mmegbute mmọnwụ na-akwụ oyi
mụra chibelele ka na-ebe.